dajimsafi.com. Yeah, yeah. Baby una utamu wapi Piziraha msweet Ntazipata wapi Popote utapo kwenda sikosi Sikuwashi wapate na fasi Benzini nishafunga fesi Ukopeke yako we kwangu utoki Unanipatia Nani julia Nani wezea Oh my queen Nani pikia Nani fulia Ikizidiwa Sasa napata nafu Nitake nini Nisipate my waifu Tujichunge Tuchunge benzi letu
Dali Dali
Yomba sweetie
Dali Dali
My vanilla baby
Dali Dali
My kistura wange
Dali Dali
Yomba sweetie Kote wenda pona taka kulinde kwa kingora Wepeke ndo unanipara Ukichoka za bongo takikisha na kuanga kwa dola Hata tukigombana Mara zote na kuaga mkinya Taki ukose amani Amani Benzi pingu mepana Menificha sitoke mazima Nikubishe minani
Chantaina kwa nani Na wapenda kwa nani Imepa watu wote apaduni ani Pika moyo kumshine shetani Atwe wote maeshani Ukipanga wondoke basondoka na mimi
Ubaidi bebili kwa barafu Nipolawe sasa napata rafu Nitake nini nisipate my waifu Tujichunge, tujichunge benzi letu
Dali